muteza amatwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza inshuti mwese muduteza amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, kandi nkuko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu ni umwanya tubaho urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru, ibitekerezo cyangwa icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose. Ni mukanya rero twakira amatelefoni yanyu, ariko tukanyuzamo tukabumvisha nimwe mu miziki mukunze cyane cyane aho mu karere.
Birakaze birakase birananiye ibyoroshye sizo kondena bibokira birakase birananiye ibyoroshye sizo kondena bibokira anjezu wetanga mama kare dore numero ze amo kire yo como funda kandi natitsaba changwa sinicho amo sigire message imugira yo como funda posazo wei ishuti makara ishuti zose ishuti zante makara ani konasanze Zari yonzira yokuchimo Inzira nyakuri Iwa munti bimotima Birakase Bira nanye Nidoroshe Sizu kondena bimo kia Birakase Bira nanye Nidoroshe Sizu kondena bimo
Ariko no fuge kwigabari susa Yumutima me urinde nk'umugabo ugende umugire Reka kirina Nimba fisa masani Kondera masu ugende umugire Sheri nagukunda
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo ni indirimbo Birakaze ni umuhanzi w'umunyarwanda Alpha Rwirangira, ikaba itugejeje ku isaha 10:05 ku isaha y'Ikigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Nanone mbibutse ko ari kuwa gatandatu umunsi tubaha umwanya kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo by'aho mutuye cyangwa se mukajya n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose. Reka duhere kuri Roha. Wiriwe neza?
Mwiriwe Edi.
Uri he?
Umunara w'Isazuba mu karere ka Kirehani twa Kigarama.
Ni amahoro.
Amahoro na mahoro nakavura kaguye kabisa turagushima ariko twatwara kabuza ariko umunsi kaguye umva igira cyose kabisa.
Buri giye nkoze kuwa gatandatu imvura iba yaguye mu Rwanda.
Eh iba yaguye kabisa umva ako ufite amahirwe.
Hanyuma icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki Laura?
Nicyo nashaka kuvugaho ni kuri amakuru yo numvise mu cyumweru aho kuri America. Kuri akuntu nyene babuze ngo byeke mu Burundi ngo umuntu ariko ari nko kubutegetsi adashaka kuvaho cyashaka kuvugaho. Kuri akuntu rero umuntu umuyobozi aba ari kubutegetsi naveho.
Uwo ninde wavuze ko atazavaho?
Nyine nicyo bigize bitegerezo nicyo bitegerezo bari batanze uwo munsi.
Yego.
Nimba mbona kabisa umuntu ayobora. Ubutegetsi na kuvaho ibyo ngizo biba byoroshye kuko nta kuntu wareka kuvaho kuko igihugu kiba ari kimwe kiba gishobora kuyoborwa n'abandi. Rero kabisa wavaho kuko benshi baba bashaka gutera imbere mu bintu byabo. Kubaka amazu meza, kwishyurira abana babo kugira ngo bige za kaminuza. Ibintu byinshi nk'ibyo.
Ugaha n'abandi amahirwe kugira ngo abanyagihugu babone niba hari icyo bakungura cyangwa se bazana gishya batari bamenyereye.
Nk'umunyagihugu we kubera abashaka kureba yuko nk'iterambere ryahinduka cyangwa nk'ibintu by'amajyambere. Ubwo akareba agasanga rero akavuga ati reka dutore undi turebe uko bihagaze kuko nawe yahindura nk'imiyoborere. Ikindi nacyo nyine nkatwe tuba turana mu nkambi mahama. Tuba tugenda duhura n'utubazo nk'umuntu nk'umwe nkanje nahunze ndi umwe navuye mu Burundi mpunga ndi umwundi tuvugana ndi mahama mu Rwanda.
Yego.
Usanga kuba mu nkambi kabisa bitugora nkatwe nyine turashobora kuvuga ati reka tujye gupaga santana mu byaro uri kumva. Noneho wamara kugera mu cyaro ugasanga urahabaye baraguha hagera wamara nk'amezi nk'abiri bakakubwira ngo bakakubinga nyine akazi meza kubinga ngo turi kubinga Abarundi. Ubwo rero nidusanga akore ukagenda atatwo baguhaye. Ugasanga duhuye n'ikibazo cyinshi kabisa twe twabasaba yuko umuntu ari gupagasa nk'ahantu mu giturage kabisa wamureka akipagasa kuko nta makosa tuba turi guhakora.
Muba mubikora mu buryo bwemewe n'amategeko se?
Tuba dufite ibyangombwa nyine bitega byadusohoye mu nkambi twemeza twemera gupagasa.
Icyo gihe nibaza ko haramutse hagize uguhohotera cyangwa se akanga kukwishyura abantu ba mbere wakwitabaza ari inzego z'ibanze kugira ngo zigukemurire icyo kibazo.
Niko bihagaze. Ikindi kandi kibazo nakukora muri iyi minsi nyine hano mu nkambi iwacu bari kuduha amafaranga. Abantu benshi kabisa bagiye bibura, bamwe babaha ibigori barababara cyane ngo bashaka amafaranga, ariko ngewe icyiza mbona amafaranga kabisa. Amafaranga buriya n'ikintu kitabikika, n'ikintu umuntu anyura ku kantu keza akavuga ngo reka nkagure. Ariko mbere bakiduha ibigori kabisa, wagenda ibigori ukakereka mu nzu ukavuga ati nubwo ibigori nzabya ukwezi kandi zantu ngo ariko amafaranga ushobora umuntu mwiyinywera nk'akayoga akagenda mu kabari akayinywera abana bakaburara kabisa. Sinzi Imana babigenza kuko n'amafaranga 5,000 magana ane baha umuntu ni makeya, sinzi ko bazayongera kabisa.
Birumvikana ni ibibazo bigoye kandi ubwo ababishinzwe niba bakumva bazagerageza barebe niba hari icyo babikoraho, ariko kenshi na kenshi twakunze kumva HCR ivuga ko inkunga yakomeje gusaba mu mahanga itayibonye uko yayifuzaga, ngira ngo biri mu bimwe bituma ayo mafaranga mubona muyabona uko ameze.
Kane kabazo nako nashaka kubaza.
Hanyuma usoza ye.
Ngiye gusoza nyine. Nge ikintu nasaba kabisa ni uko nibongera kujya mu biganiro nyine biriya biganiro by'Abarundi. Ikintu nasaba ni uko kabisa cyane cyane bavuga ku mpunzi nkabe tuba turi mu mahanga kabisa tuba duhangayitse cyane, bakareba mani basura mu gihugu cyacu kabisa tugacyubaka kuko ni cyacu, buriya hantu batari iwanyu bo habaye nabi kabisa.
Urakoze cyane Laureni kandi ugire weekend nziza.
Yego, nawe mugire umunsi mwiza, turakunda cyane kabisa ku Ijwi ry'Amerika.
Natwe nuko. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka dufate undi mukunzi w'Ijwi ry'Amerika. Remo wirwe.
Mwirwe neza.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda ku Gisozi.
N'amahoro.
Amahoro n'amahoro. Namwe n'amahoro.
Natwe n'amahoro, imbeho nyinshi.
Nakundi nyine no kwihangana nicyo gihe cyacu.
Icyo wifuza kutugezaho ni cy'uyu munsi?
Kandi nagira ngo mbwe hari umukunzi w'Ijwi ry'Amerika bita Jarongo. ajya umusubize ku kintu yavuze ejo ibi no minsi ibiri ishize mwavuze ku mibibanze ku bintu bya politike mwatumye umuhanga muri politike ejo mwavuze ku byo kwa Rwigara rero ngo numvise ibitekerezo bye numva kuko duhuje ari byo duhuje numva turi bamwe nkurikizaho wenda research namukozeho numvise ari n'umufundi ku rwego rwa secondary AD yaravuze ngo ntiyabunga umunyepolitike ikintu nange ngira ngo mubwire aka kanzi ko arimo kumva byanga byakumva
ubwo wenda nawe mukanya arahamagara
ikintu ngira ngo mubwire nayisanzemo bitari bikwiriye ko nyisangamo ari research nkora nakora research nkasanga kuyinterpreta kuyikuza kuyivuga kugira ngo abantu bayimenye nuko nyijyana muri leta
research ubwo ushatse kuvuga ubushakashatsi
ubushakashatsi kugira ngo namuhereza kugira ngo abyumve ahahoze ngo hitwa kwa Mironko cyangwa kuri parike industriyere igikondo arahazi bavuze ko hari umu engineer yaje avuga ko bagiye kwashyira ikiyaga kugira ngo yumve no politike anasobanukirwe avuga ko abagiye kwashyira ikiyaga baranabyemeza ziranganda barazimura inganda barazimura bamaze kuzishyira undi nje twari turi kumwe turimo no gukorana yaje avuga ko nibaramuka bimuye bahashyize ikiyaga mirongo u Rwanda ruzasenyuka 50% ibikorwa remezo byari bimaze kugerwaho inzu kwimura bimwe na bimwe ibyo ngibyo basanga wababwiye mbere bamara kwimura inganda harimo abantu bahombye bimutse bitari bikwiriye ko bimuka ikindi namubwira ni kukage nakoze research byo kukagera ni mu murenge mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora hari ahantu hari igishanga hanyuramo Akagera niyo politike uko nyine ngira ngo mbimusobanure kugira ngo abyumve amazi y'Akagera ari hejuru y'umuhanda niba ari umufundi we ahita abyumva wenda ntabwo tunganya ubushobozi wenda bw'ubumenyi ariko amazi ari hejuru y'umuhanda ni ukuvuga ngo amazi nubwo ari hasi ariko umuhanda we bakawubaka umuhanda uri hejuru ariko amazi yo ntihagira ikintu kiba kiyongera ku mazi arahita arengwe umuhanda usanga yasenya umuhanda kuza gukora research ukaza kubibwira ntabwo uza kubibwira umuturage urabibwira umuyobozi nubwira umuyobozi urasanga bisanze muri ya politiki ubu ndiza kwasobanukiwe kandi arimo kunyumva uhita wisanga muri politiki gutyo utari uzi ko uzanisangamo
remo reka nguhuze na Jalong wiriwe
wiriwe neza
hari umuntu ufite icyo avuga ku bitekerezo wagejeje ku Ijwi rya Amerika ngira ngo ni ku munsi w'ejo cyangwa se kuwa kane yitwa Remo
amuvise batangiranye n'ikiganiro numvise komanta ku byiyumvire byanjye zo nari natangaje kugira ngo mvugire wenda birashoboka ko sometimes ushobora kwisangamo wenda byatewe wenda n'uko situation zanjye nziza ariko njye kumbitekereza n'uko mbibona bavuga kugira ngo mbyisangamo ari ibintu byaba bigoranye
ariko gerageza ujye ahantu hafata rezo neza hari ukuntu Ijwi ryawe ririmo turimo kuritakaza
imana mubwira nti njye bitewe n'ibyiyumviro byanjye kugira ngo wenda pese mutayemo nshobora kuba nakwisangamo ariko ubungubu bitewe no muri ibi bihe turimo mba numva bitapfa kunshobokera rwose
Lora uranyuva
nisani ndakubwiye nandi niba wenda twatangiranye njye nayisanzemo bitari bikwiriye ko nyisangamo kuko bitewe n'ubushakashatsi umuntu akora kuza kujya gutanga raporo ntabwo iza kuyiha umuturage wo mu mudugudu urayiha umuyobozi ku murenge ku kagari no ku kagari n'umuyobozi wo ku kagari nta kintu abashinzweho cyane ahubwo uviha umuyobozi nibura kumva ku murenge kuzamuka kugera ku ntara ukatanga ubushakashatsi wakoze bakabwemera cyangwa bakabyanga hari ibyo banga ariko watanze iki watanze bya bitekerezo byawe ukisanga nyine wageze muri politike gusa
ni nako kana jango je kugira kuko natwe ntitwabishakaga
erega buriya nibitekerezo nabyo ni politique
nibitekerezo nyine nabyo ni politique
kuko iyo ufite ukuntu ubona ibintu bitandukanye nundi ni politique
none njewe wenda akabazo nabaza urabona nko mu minsi ishize yarege bari batumiye umuhanga mu bijyanye na politiki ngaze kuza kuba ya kuba yahisesha idusimbura wenda natwe tugira ikintu tuba twayumvaho ikintu njye nakibariza hagiye ni yitwa uwo muvandimwe turi kumwe ku murongo
yitwa Remo
Remo icyo namubaza nda politiki batubwiye yuko politiki uko bisaba wenda kugira ngo yinjiremo bisaba ko wenda uyifiteho nosiyo ikintu nambaza ubundi wenda politiki uyifite ubare uri umuntu urayifiteho nosiyo ariko wenda ukaza gusanga ibyo urimo gukora nawe muri kumwe wenda ntabwo urimo kugendera ku murongo umwe ntabwo wenda byagusaba wenda arambwiye ngo ni umufunda icyo twita politiki rekenze niyo bitaje buryari mu kazi
turi kumwe turiyo tekinike turayituyiziranye ho nta kibazo
nicyo bitaje buryari mu kazi nanacyo uri aho ngaho wenda muri politike umuntu ari ibyo burya wenda nk'ibyiyumvira afite aho ngaho kuko akabazo wansubiza umwumva uko bimeze ukambwira
Remo ngaho musubize hanyuma iki kiganiro ngisoze dufate n'abandi
reka nkubwire nge politike nagiyemo ni iy'ubwubatsi ntabwo ariyo muri leta ntabwo nagiye mu bindi ni politike y'ubwubatsi niba nkoze tuvuge niba nkoze nshushanyije inzu sibyo reka nkubwire kugira ngo ubyumve niba nshushanyije inzu leta ishobora kuyanga ibyo kujya muri za PDA muri Rwanda Housing Authority wayijyana bakayanga niba bayanze barakubwira ngo umutekinisiye wabo arakubwira ngo ibi ntibyuzuye
ntago bijyanye na politike y'igishushanyo mbonera cy'umujyi urugero
nuko nyine noneho niba bayanze nge umukiriya wanjye akayigarura arambwira ati ibi ntibyuzuye nanjye nkasubiramo bitewe n'ibitekerezo nawe yampaye ya politike nyine akabimpereza ashobora kuba nahaye nangira ibyo nkemura
noneho akandi kantu nakubwira nyuma dusoza ejo baramajije bavuga ati iyo politiki se runaka ntabwo ushobora kuba wenda yo mu bijyanye n'ubwubatsi ntabwo ushobora kuba wayisangamo naravuze nti politiki y'ubwubatsi ntabwo nayiburamo kuko hari n'ahantu ngera kuri shansiyo ugasanga ndanayiyoboye
ariko niyo nyine niyo ngiyo uzisangamo nyine gutyo
ni ukuvuga ngo iyo ngiyo nanjye nyirimo ariko iyo ngiyo itandukanye no kuba wayobora agace runaka
Narongo reka mbwire sibyo
yego
ngira ngo uyobora niba uyobora shante ubwo nahise numva kategori ufite mu bwubatsi ngaho reka kugira ngo uyobore bare abantu reka kugira ngo uyobore iriya shante yose umubwire ngo ahangaho urasenya ahantu usenya ahangaho azamura ahantu uzamura iriya nayo ni politike kugira ngo ubibwire umuntu akumve
ariko noneho umenye ngo kiriya gihe uba uri umutegetsi ntabwo uba uri umuyobozi kiriya gihe ubutegeka niho uba waratanze akazi
Remo na Jalong ndabashimiye cyane nzongera numire wa muhanga twaganiriye ku bijyanye na politike wenda niwe uzashobora gukemura impaka zanyu neza murakoze cyane
mugire bukemeze ariko waretse nka kubaza akantu
yego
wenzi ko ari wowe ukansubiza nta wundi muntu uzaba ukansubiza urabona nzi ko mbona n'abanyu wenda mubafatira ijari hari igihe cya saa tanu z'amanywa na saa cyenda sinzi igihe indi saha amakuru igiswayire ajyamo hakunda guca ni saa tanu na saa kumi zigitangira n'igihe amakuru y'igiswayire aba arimo haca indege ni ukuvuga ngo iyo harimo guca indege radiyo ihita icika
iyo ndege itambuka muri ayo masaha
itambuka muri ayo masaha radiyo ihita icika mpaka igeze i Kanombe kuko izenguruka Kicukiro ikajya gufata umunara wa Bugesera ikabona kwinjira i Masaka
iyo ndege
kugira ngo igwe i Kanombe
ni indege zose se cyangwa ni indege imwe ikora
ni indege imwe ariko iza buri munsi ndagira ngo nkubaze kuki icika radio icika no kubera iki
icyo kibazo ntago nari nkizi ariko ndibaza ko abateknisiye bacu bashobora kuba bakizi niba batakizi ubwo tuzabasaba ko bagikurikirana nabo bakuru ubwo bushakashatsi barebe niba koko icyo kibazo giterwa niyo ndege ndagushimiye cyane kuri icyo gitekerezo cyane n'ikifuzo cyawe murakoze kandi mugiye wikende nziza
murakoze cyane
yego Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefone dufite undi mukunzi w'Ijwi ry'Amerika Pio wirwe
uraho neza
uri he
mu Rwanda y'Ikigali
namahoro
namahoro
icyo wifuza kutugezaho n'iki uyu munsi
cyakwabaza kuri Petero Nkurunziza na leta y'u Rwanda ese arashinja u Rwanda iki Fotke mu Rwanda ubwo tubona ari nk'ubushotoranyi we ashaka.
Ibyo arega u Rwanda yabishyize mu rwandiko yandikiye umukuru w'igihugu ni urwandiko Ijwi ry'Amerika naryo rifitiye kopi harimo ibirego byinshi cyane sinabivuga byose uko abivuga kuko ntafitiye kopi imbere yanjye ariko mu mwanzuro harimo kuvuga ko u Rwanda rufasha abifuza guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi harimo yuko ngo u Rwanda rwaba rucumbikiye abashatse guhirika ubutegetsi hari uko bakongera bakavuga ko u Rwanda rwagabye ibitero mu gihugu cy'u Burundi ngo rwohereze indege mu gihugu cy'u Burundi ibyo byose ni ibirego bavuze twebwe ntago twabihagararaho tuvuge ngo nibyo cyangwa sibyo ariko yabishize mu rwandiko yandikiye umukuru w'igihugu cya Uganda ariwe umuyobozi w'umuryango w'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba ndetse anavuga ko kuri we afata u Rwanda nk'igihugu cy'umwanzi
none radio yanyu ko hari igihe bidakunda ko tuyikurikira
uba hehe
mu Rwanda nyine turabumva ariko hawe igihe wenda nk'abadafite radio zikurura cyane bidakunda nta kuntu mwashyiraho n'imero yo guhamagara umuntu agakurikira ikiganiro byanyu
inimero turazifite mu gihugu cy'u Burundi ndetse abatwumva bari muri Tanzania nabo barayifite no muri Kenya mu Rwanda icyo kibazo niba gihari nacyo tuzagerageza turebe niba iyo nomero twayibaha hanyuma mukajya mudukurikira
sawa murakoze cyane
ugire weekend nziza Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Samuel wiriwe
niwe neza
uri hehe
Ni ujumbura mu Burundi.
Na mahoro.
Asha lukure saka buraka ibikijeko. Nandi ho izagara kirateka ni na mahoro mkumasa.
Cho wifuza kutujizaho ni ikiyo muzi?
Kingenzi nifuza kubagizaho ni ikituko mgisagara adinute imi yerekano yukui ya milita wamu chekitumuri inyo afikene umwe
Faki. Musa Faki Mahamat.
Bifanye n'ibyo aheruka gushikiriza ku Burundi. Utungane ku Burundi bwarundikije umutayi wo guhagarika abantu bamwe bamwe babitse kwa mu Uganda kwa intungu ya demokrasi ya Tayi Tiyo. Nicyo abanyakitaka garabeshi bari batsigiyemo ero bamuyamirita ngo nare kubungane cyigenge nibareke Burundi utunganye icyago ko bubibona ata munyamahanga cyane amashyamba bita mafungu akivanze nicyo kiba birahakurwa kandi n'indi nkuru iri hafi ya Pakistan n'inyiguru y'umupolisi ya rasifite ya majoro
iyo nkuru twarayikoze ndetse n'inkuru ijyanye n'imyamamazo cyangwa se imyigaragambyo yabaye mu mujyi wa Bujumbura turaza kubi garukaho mu makuru yacu yo mukanya saa 12. Ariko urakoze cyane kuri kuduha izo nkuru no kumvisha cyangwa se kugeza kubumva ijwi rya Amerika ibyabaye mu mujyi wa Bujumbura uyu munsi. Samuel ugira wikeneziza.
Yeah. gachea urukundo ni gachea gachea ukuka mwiza o malaika ndamuta mubuze nana kuimanika ujie nukaruke nana kuimanika nabura mahoro nana kuimanika ujie Sheri wanje ni ndukuruta Uri switu wa mbere my karabo Umubavu yumumurira Hey Zakujanza kujanza kujana Zakujana Zakujana gachea Gachea Urukundo ni gachea Gachea Ukuka Tamuze nana kuimanika ujie nugaruke nana kuimanika nabura mahoro nana kuimanika ujie nugaruke nana kuimanika shiri wanje shiri wanje shiri wanje shiri wanje
Radio Ijwi rya Amerika ivugi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga nkuko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo cyangwa se icyo muvuga ku makuru tuba twabagejeho icyumweru cyose kuri telefoni mfite Salomo wiriwe
Niriwe neza
Uri hehe
Ndi ngai Kampala
Namahoro
Naho ni meza kabisa
cyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi?
Mbo, yena gira na imfise yishana ngamba ko bakira kijanye. Umwe akasarere usanga ikintu ibintu by'ibiturire byaragwiriranye. Mbo. Ije yeje nari ko ndabatereza ni perezida Museveni nari kavuga ngo igihugu kiwe kiri ku mwanya w'ijana 60 linki y'igihugu by'ibiturire kiri ku ijana 60. Bo nkatani bukani ndiko ndaza mu muduga bakira kubwira ati bamurashiri amahera ahabona muza gutanga muza guha abapolisi ere mu Burundi nagomba ni mudomba rize ya system ya tolerance zero arakora ibisyo mu Burundi yacyakora ko ndumvise kuvuga ngo tolerance zero arakora ibisyo iyo kampanye iraba yuko umuntu ari gikire akazuba babayita cyangwa ibi bihugu bo hagati nabibonye hagati nk'u Burundi aho bakamahera cyane ibiturire mbo n'Uganda birakogwa mu Rwanda cyane kuko ntavyo nabonye nagira ndabaze hamwe bwe mushikira abategetsi muzo bazijya tolerance zero arakora igiso yakora cyane cyahereye ngaho nyine ntacyo bigize kirayibwa cyane kabisa
tuzakikubariza icyo kibazo
eh
Icyo kibazo nkwemereye ko tuzakikubariza.
Muzo kimbarize kabisa je ndibaza ko igihe tolerance zero yoba yabaye majambo gusa itigeze ikora kuko iyo kampanye yarigeze kuba bwo ngo tolerance zero arakora ibintu. Muzo mbarize abategetsi babagejwe ibiturire ko igikorwa n'uko byabaye bintu zenyuma.
Urakoze cyane Salomo kandi ugire weekend nziza mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda.
Sawa namwe mugire weekend nziza.
Radijwi rya Amerika dufite na Jonas kuri telefone wiriwe.
Mwiriwe mwiriwe.
Gabanya radio yawe.
No ya nta radio mfise.
Cyangwa uri wayishyize kuri haut-parleur.
Niho dushobora kumvikana neza.
Nga icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi?
Urumva je nashaka kuvuga ku bintu ku mpungenge z'u Rwanda n'Uburundi, ku bintu ngoma nsoma mbona numva ku ibintu numvise ngo Peter yandikiye ngo Museveni Yoweri Kaguta Museveni.
Peter ubwo ushatse kuvuga Perezida Nkurunziza?
Ga?
Peter ushatse kuvuga Perezida Nkurunziza?
Niko tumwita ino.
Hanyuma izo mpungenge zawe zihagaze gute?
Ati rero irumva impungenge nuko bariko baravuga ngo urumva ngo batumye ko ngo inama y'ikitaraganya rero ukumva ngo bashaka ngo kwiga ngo kibazo ngo cy'u Rwanda ngo n'Uburundi ngo kubera ngo bavuga ngo u Rwanda rugera rutere ngo Burundi ahandi nabo bakavuga ngo Uburundi ngo bucumbikiye nambara ba FDLR sinzi rero nizo mpungenge jewe nari mfise.
Iyo nama nta urayitumiza ariko biri mu byo Perezida Nkurunziza yasabye Perezida wa Uganda Yoweri Museveni.
Ubwo rero murakoze
urakoze cyane Jonas aho ngaho i Bujumbura mu Burundi ugire wikendi nziza.
Yego ya twese.
Kuri telefoni mfite kandi na Arma wiriwe.
Uri
hehe ndabizi kuri Burundi?
Ndi mu gihugu cy'u Burundi kabisa. Na
amahoro
mbona bwakeye kabisa.
Cyo wifuza kutugezaho ni iki?
Bo njye ndashaka kuvuga ku cyerekeye ishyirahamwe mpuzamakungu ry'agateka kazi na muntu ryaraye rihagaritswe by'ukuri n'ibintu bibabaje cyane, bibabaje twebwe abanyagihugu turimo tubona ibiko biraba mu gihugu. Birabaje rwose, birabaje n'ukuri ku muntu atwebwe barundi. Ariko nta kundi niko bimeze, iyo ingingo zifashwe zirafatwa nta kundi, kuko twebwe abanyagihugu ntacyo duhindura. Ariko turategereje iyo bitera bigana, iyo bitera bijya. Turaharaba hariho, ariko n'ukuri birababaje cyane, n'ibintu bibabaje. Anamakuru numva ariko arashika n'ubundi ngo no kuvanamo no muri woni bashobora no kwivanamo n'ubundi. Ariko ni bibabaje kuko bicabyerekana ko agatega kazina muntu nyakwamije makuru ahubwo kagiye kongerekana bimwe by'akamara maso. Bigiye kongerekana kuko nta ruvugiro ruzaba ruhari. Uravuga ya mashyirahamwe ahora ya mama ya mpuzamakungu y'agatega kazina muntu ntazo bacamamya zo bari hehe. Ni ubwesera n'ubwesera n'ukuri ubwiye kuraba ukuntu abantu bari kwarahohoterwa mu gihugu. Ni ibintu bibabaje cyane. Bakuzindukira ko bazindukira mu bantu barasaka, wabonye aho basaka, babyuka basaka umuseke kanuze bazibira amabarabara ngo ntimusohoke, ababuza abantu mu mirimo. Aya makaritiye umenga n'aya makaritiye ameje kabisa. Sinzi birabaje kuzinduka wo kwizinduke ku kazi ugasanga bakuzibiye ngo ntugenda ngo tubanza gusopa ubuza amakaye utaziyokaye bakujyana ku ikomini bakwaka amafaranga utayabuze bagufunga. Urumva agatega kagiye guhungabana bimwe biteye ubwoba. Ubu rero bigiye gukomera mu byo mutazi mwebwe, bigiye gukomera. Mwibuke abaherutse kurasirwa mu kibira hariya bari kubironderera ubuzima mu gihugu cy'u Burundi buragoye, barasigwayo bari kubaza kwihahira ibyo bihahira. Ibyo nta ku isi yose nta kimwe batazi ko hari abantu barashwe mu kibira bari kubihindura tuzahabo. Mbega gufata ingingo mu gihugu kirimo abanyagihugu barenga miliyoni 8 ukabafata ingingo, ibyo hariho byakabonetse. Ubwo data wanjye ubu harayo habaye akayibura abahinga, ubu barayi bavuze ko utazotanga ikori agufatwa nk'umumenja. Uva mu mumenja ngo utatanze ikori n'umuntu ngira ngo azavuze tudanabwa tutarenga 50,000 ategereza gutanga ikori. ibyabonetse
aruma
nibona nuko mbona ari kwangaza n'ukwangaza abanyagihugu n'ukwangaza abanyagihugu n'ibyo ndiko ndabona
aruma urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe nawe tukwifurize weekend nziza aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi kandi twizera ko ibizo mpungenge ufite zizagira igihe zikabonerwa umuti cyangwa se ibisubizo urakoze cyane
murakoze namwe
radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Ed Rwema kuri telefone dufite na Emmanuel Wirwe
muraho
urahaganaye
Nyagatare ni mu ntara y'Iburasirazuba ni mu gihugu cy'u Rwanda
bajyaga bahita ngo ni wabo w'inka
yego na n'ubu niko bimeze
n'amahoro
n'amahoro mwebwe se mumeze mute
imbeho iratumaza
kwihangana kuko iyo numva ngo ni bwota amatsindi
niko babivuga
Icyo
wifuza kutugezaho n'iki uyu munsi Emmanuel?
None ino naho nta kibazo ariko dufite impungenge z'ikibazo kitumereye nabi.
Icyo ni ikihe?
Ikibazo cy'ibyiciro cyaratunaniye hari muri kano gace usanga ari nkacyo kiganje cyane.
Ikibazo cy'iki?
Cy'ibyiciro aba
bantu by'ubudehe.
Ibyiciro by'ubudehe.
Gihagaze gute aho ngaho iwanyu
ino rero usanga umuntu afite nk'ikibanza ugasanga bamushize mu cyiciro cya gatatu kandi iyo dukurikiranye amakuru neza batubwira ko icyiciro cya gatatu bigenewe abantu baba bifite bafite ubushobozi ndetse n'amasambu ugasanga nka rubanda rugufi rero turahagwa cyane cyane kuko ubu nkanjye ubu ngubu ndi mu cyiciro cya kabiri kandi ndi ntaho nikora icyo kibazo rero cy'ibyiciro maze ujya no ku kagari
hanyuma iyo uri mu cyiciro cya kabiri nk'urugero duhe nk'urugero ubusabwa gukora iki
iyo uri mu cyiciro cya kabiri ni ugutanga amafaranga ya mituweli 300,000 ndetse na kaminuza umwana wawe uramuri ariko kandi mu cyiciro cya mbere ibyo ntago ubu byemerewe weri barayikwishyurira umwana amashuri bakayamwishyurira ku buntu ugasanga rero bagushize mu cyiciro utarukwiye nk'ubu njyewe n'ikibazo mfite ndi no mu cyiciro cya kabiri ariko ubu nanasohotse niyo ngiye muri sisiteme usanga amazina atanditse neza nagiye ku kagari baranshuragiza ugasanga icyo kibazo cy'icyiciro nicyo kitubangamiye cyane cyane muri kano gace ka Nyagatare
ese babisubiramo nyuma y'igihe kingana iki
niyo babisubiye ubundi iyo ari ugukosoza batubwira ko ari ako kanya babikosora nta kibazo ariko ubu ngubu rwose kugira ngo bazakigukosorere noneho ikibazo gihari nanone hari n'igihe bagushyira mu cyiciro runaka nyuma noneho ukaza kwibaruka umwana kandi ukaba waranamutangiye na mituweli ariko wajya ku murenge kumuvuza bakakubwira wajya mu bitaro kumuvuza bakakubwira ko ugomba kubanza ugaca mu kagari ugaca no mu murenge wibaze nawe ubwo se umwana yajya kuhabwa ubutabazi bw'ibanze uwo mwana urumva yaba akiriho
Emmanuele urakoze cyane icyo kibazo ni ikibazo gikunze kugaruka cyane mu biganiro byacu tuzagishakira umwanya dusabe abayobozi muri leta y'u Rwanda baze bagire icyo babivugaho ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe
Yego namwe twanaruhutse isabato kandi namwe mugire isabato nziza
Urakoze cyane ugire weekend nziza
Yego
I just drop it, on the floor. You're the baddest. Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami, Ujani in Mombasa. Find in Mombasa, Tutahi Chikari. On my own. When you turn around and you turn me on, girl. The way you wind and turn my own home. Down low, when you go down low,
I like it.
Go down low, when you go down low. Don't you hurt your heart, you know when you're down. When you leave me alone, you're stuck in my head. Take it to my jacuzzi, give it to you till you lose it. You're my holly, holly, baby. Tell me when you're ready.
At the top, I, on the floor, I.
Chikari, on my own. When you turn around and you turn me on, girl. The way you wind and charm my roll, oh. When you turn around and you turn me on, girl. The way you wind and charm my roll, oh.
On the floor, to the left, aye. To the right,
aye.
Iyo ni indirimbo ari top y'umuhanzi w'umunyarwanda Medi utuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Texas. Kuri telefoni turi kumwe n'undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Jean de Dieu Wirwe.
Iyo neza Eddie Gwema.
Uri hehe?
Ndi ku Gikongoro Nyamagabe.
Namahoro.
Amoro tumeze neza nawe mu kirekire gikonje ariko nawe byatubuza ko mu radio yacu dukora cyane.
Urakoze cyane.
Hano rero ndi mu murenge wa Ngoma n'ahantu hejuru ku ishyamba. Ishyamba nabona tumeze neza ariko natwe tukababazwa n'iriya nkuru ibiri kuva hariya mu Burundi itameze neza siwe ivuga ku gihugu cyacu no ku mukuru w'igihugu cyacu. Bumva bamuvugaho ibintu bitari byo. Uko natwe natwe biratubabaza kabisa ko bavuga ngo umukuru w'igihugu cyacu ngo ategure abagizi ba nabi bajya hariya baratubabaza buryaho ko umuntu yameze neza abantu harimo abumva batabishaka ko ameze neza bakamuvugaho inkuru zitameze neza. Iriya nkuru natwe ntabwo twayikemuye nk'abanyarwanda kuba umuyobozi w'u Burundi avuga ku mukuru w'igihugu cyacu buriya bintu bimeze nabi.
Nibyo wifuza? Yego komeza.
Ikindi nakubwira ni uko inanga twebwe turabumva neza radiyo tuyumvira kuri 88 n'ibice bitatu iyo byanze ugashyira kumwe ku ijana na kane n'ibice bitatu naho turabumva neza.
Imana ishimwe ko mwebwe mutukumva neza cyane.
Twebwe turabumva kabisa wagira ngo teni yanyu yambirire hano kuri Nyungu neza neza.
Urakoze cyane Jean de Dieu udusuhuriza abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika aho ngaho mu cyahoze ari Gikongo.
Akwitaga batewe none batwita abatelebu nawe twateye imbere.
Ni byiza cyane ko iterambere ririmo kubageraho.
Reka tugira kwanda shimwa ni uko bacu b'igihugu yabigizemo uruhare kuba yaraduhaye nka kigira inka munyarwanda amafumbire turayabona nta kibazo. ariko ubundi naguheraga ariko kubera amafumbire agiye nk'umunyarwanda yatanze agatanga inkwano ku gikongoro nizo zituma tumushima kandi tubatumubwira ati ni yirambere ku buyobozi kuko turamukunda cyane.
Naho muracyagurisha amakara menshi?
Amakara menshi n'ubu ngubu ikiti kunyego nago ruturuka inangaha ikiti ngano icyayi kiti kiba hano Nyamagabe. Kuri ya tifatu kandirini
urakoze cyane ndamusuhuza ugire weekend nziza.
Nawe kandi weekend nziza ku muryango wawe n'umuntu uri kubanga ubwicyo.
Urakoze cyane. Yitwa Geoffrey Mutagomba.
Na Innocent nawe uza kumusuhuza.
Na Innocent nawe ndamusuhuza urakoze.
Sawa turi kumwe.
Yego, uwo ni Jean Dodier. Dufite kandi na Dijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga. Kuri telefone dufite na Pierre Wirwe.
Miriwe.
Uri hehe?
Ni Muyinga.
Uri?
Muyinga.
I Muyinga mu Burundi.
Mu Burundi yego.
Na mahoro.
Na mahoro.
Yego, icyo wifuza kutugezaho ni iki wowe?
Nina gomba mvuge ku bintu byerekeranye n'uburimye.
Yego.
Yego kubera ko imiti igorana kuboneka hanyuma hari ibikoko byateye ikawa. Ibirya bikajimbura bikatobora. Nagomba mvuge yuko imiti tuyironka dusebye nya bikoko bizarira kwamagirisa kwamagi hanyuma amaze gukura bikata bitobora igiti hanyuma ikaba zigahera zuma. Bagomba gusaba rero yuko ababigejwe bagerageza bakatora imiti hakiri kare kandi myinshi kugira dupombe nyamagi atarakura.
Urakoze cyane Pierre. Icyo kibazo turaza kugerageza tugikurikirane, dusabe n'umunyamakuru wacu ukorera aho ngaho za Muyinga agikurikirana rebe niba babatabara ku gihe kugira ngo mudahomba.
Yego namwe akazi keza kandi biranegereje kubona ibyo nahora ngira ngo ntibishoboke iyo umuntu akize guterefona bityo gusa. Bara twumva ngo Facebook cyangwa igihe n'ibindi yaje manje cyo mbuga muvuga bikatugora kugira tubishyiteko.
Icyo mukora mufata ya nimero yacu mukatubipa tugabahamagara.
Yego iranegereye cyane gena hora ngira ngo ntibishoboka none biranegereye cyane ndohora ndabahamagara.
Birashoboka rwose.
Yego.
Urakoze cyane kandi udusuhuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika aho mu ntara ya Muyinga.
Yego ndagerageza rwose murakeneye namwe akazi keza.
Yego. Radijwi rya Amerika i Washington DC kuri telefone dufite na William Wirwe.
Wirwe neza.
Uri hehe?
Rere Kigali ubungo.
Icyo wifuza kutugezaho ni cyo munsi William.
Kigali bimeze neza hiriwe akavura. Akavura ubona katanze ikirere cyiza mu masaha y'umugoroba. Mu by'ukuri abanyarwanda bateze amatwi ijwi rya Amerika, reka maze mbisuhurize by'umwihariko umuryango wanjye uherereye Mbuye.
Yego.
Arimo Petit Frere wanjye nkunda cyane Wilson. Kamusuhuze cyane rwose babateze yombi.
Ariko uyu munsi ubunsi tuharira kuduha ibitekerezo cyangwa se kugira icyo muvuga ku makuru tuba twabagejeho.
Ukuri nicyo ngiye kuvuga. Maze iminsi mbona ibinyamakuru byinshi cyane bivuga ku ihura rya Chanceliere wa Autriche na Perezida Kagame. Mu by'ukuri ihuro ryabaye ryiza cyane. Ni ibintu nashimye kubona His Excellence wacu genda twagura ku buryo abanyarwanda b'intera duhagazeho n'intera yo kwishimira ku kigero cyiza cyane. Nibyo uburyo His Excellence adushakira umubano n'amahanga aduteza imbere mu bintu byose ni ibintu byiza cyane byo gushimira. Nk'umunyarwanda hari hose ku isi akwiye kubyishimira akabyishimira kabona ko u Rwanda atari cya gihugu kimwe cyavuye muri amateka y'abanyarwanda tuzi twese bari igihugu kimaze gutera imbere ku bw'umusaza wacu. Kuri ni ibintu byiza cyane bimeze neza rero byishimira. Niyo ngenda i Kigali mbona ibintu bisobanutse, dufite umujyi ukeye umeze neza, abanyarwanda aho bari ubona bishimye barenze ya ntera ya yindi y'amateka yawo. Mbona ko musaza tugejeje ku ntera rwose, buri muntu wese agakwiye kuba yishimira.
William, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe. kandi ugira weekend nziza kuri wowe naba.
Aho murakoze cyane ijwi rya Amerika.
Yego. Kuri telefoni dufite kandi na Peter Wirwe.
Mwiriwe mwiriwe.
Muraho neza Peter.
Muraho na mahoro.
Uri hehe?
Ndi hano mu Bugesera.
Amakuru mbwirwa nuko ngo ariyo nshuro ya mbere uhamagaye ku ijwi rya Amerika.
Nkunda ijwi rya Amerika cyane, haba mu gitondo, haba ku manywa, haba nimugoroba, sinjyumva ku ijwi rya Amerika.
Natwe turabakunda.
Nabakunda cyane, nkunda ibiganiro byanyu.
Urakoze cyane.
Fata ijwi rya Amerika aribwo bwa mbere ijwi ryanjye ryumvikanye kuri uyu murongo. Nifuje yo kuba ambasaderi w'ijwi rya Amerika hano mu mudugudu ntuyemo wa ku Gahembe. Ugahembe urahazi?
Ndahumva.
Niho rero mba umuntu ukunda ijwi rya Amerika kandi ngakora n'ibiganiro byanyu.
Aho ku Gahembe ngo haba burusheti z'ihene ziryoha cyane.
Yo. Uzaze tuguhe ahubwo.
nzaza rwose.
Ihene zirarimbukira cyane. Nuko rero ubwo mba nkurikiye ibiganiro byanyu. N'ibyo abandi baba banyuzaho baganira. Ariko rero igiteye impungenge nibyo numva kuri radiyo by'abariya abaturanyi bacu. Bavuga ko ngo igihugu cyacu kibabangamiye, rero nkatwe abaturage ntabwo tuba tuzi ibyo ari byo. Nuko ushaka uburyo ubwumvikane baho maze amahoro agasagamba.
Nicyo buri muntu wese yifuriza abaturage b'ibihugu byombi, cyane cyane ko abaturage bo hasi iyo habaye ikibazo aribo bigiraho ingaruka zitari nziza.
Rero njyewe ndi umuhinzi mworozi, ndi umuntu utunze no guhinga. Ariko tumaze igihe tubuze imvura ikagwa nabi. Ariko rero ibyo sinabikubaza, nta n'undi nabibaza, imvura itangwa n'Imana. Ubwo aho yashakiye uyu munsi nabonye akazi habaye tujojoba twiza.
Yego.
Ariko ikirira bishinga ni uko gusa twagira amahoro, tukabona uko duhinga natwe tugatera imbere.
Petero, ndagushimiye cyane rwose kandi nguhaye ikaze ku ijwi rya Amerika. Igihe icyo ari cyo cyose wifuza kuduhamagara, nimero urayizi, ujye udubipa, natwe tuzagerageza tubahamagare mutugezeho icyo mutekereza ku biganiro, cyangwa se niba hari n'ibitekerezo mwifuza gusangiza abandi nabo babyumve.
Ndashaka gufata umugongo umuryango w'uwo musaza witabye Imana.
Uwo ni uwuhe?
Uwo musaza waho ngaho nyine wa
George H.W. Bush.
Kwa umuryango wa Bush umufashe mu mugongo. Ku buryo nanjye mfite umusaza ungana nawe. Ubwo iyo tubumvise ko umusaza yashaje tugira ibibazo.
Birumvikana ni ibihe bikomereye Abanyamerika bose ndetse n'isi. Petero, ndagushimiye cyane kandi udusuhurize abakunzi b'ijwi rya Amerika muturanye, mubabwire ko radiyo ari iyabo kandi tubakunda cyane.
Murakoze cyane.
Radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Ni kuri ibyo bitekerezo bya Bwana Petero wahamagaye ku nshuro ya mbere ku ijwi rya Amerika dusorejeho ikiganiro muri Isanga cya none. Dushimire Engineer Tian wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Geoffrey Mutagoma wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, twongere duhure mu kanya saa 12 tubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ciao ciao. Mundo muse, niyegereze umutima utanyeganyega.